the record.
Biranza ba papara ziba ba icyorezo. Ndabukwe bugitaba tabugeze intorezo. Je naragukunze nkwizera nakoza nkete niyo mpamva amagambo yabo kuri nge na yep. Basenya bateranya nabakubye na zero. Ndatuza ndateta umumunesero. Baby, yeah. Mana mana ntirihagije nyita cyaratambaraye ko mu rukundo nawe n'ukuri naradabagiye kuva twakiyemeza gufatanya urugendo nibwo nabashije kumenya icyari cy'urukundo ntabwo ndi cya gisimba kikuruma kirundarunda ndi cya gisore kiza kiba kiguhendahenda uzagikunda iteka kikubera kamarayika ntabwo njye ari kenshi naba mpuye n'amahirwe niyo mpamvu nanjye ntayajugutira inyoni kuko shenge biragoye gukunda gukundwe muri iki gihe cyacu bose bigize abanyoni nta na rimwe twari twashwana nta na rimwe twari twatongana iyo ubabaye nzaho nyirigita ugaseka iyo mbabaye uzaho ukora ngacururuka tukongera mama tugatera ibifaru munezero iwacu gahora ari furu
Uni mu mutima, baby na wakusimbura Uni mungibara jamara so yanje, kandi byamba baza kukubura Oya sinchi dikanya kuwande, mora nifuza kumbiru hande Ngawi jira ino babe, umitanga
Kukubita maso, mumutima ngaseka Nibuti ibihinde, nibiparu tubamo Cyangwa yamagambo, yurukunda kubamo Uwanuka nabi yambwira kukureka Uwanuka neza yambwira ngo uzapfuko Kuko ngufite n'ukuri mfite byose Mbafite urukunda mahoro n'ibyishimo Babakobwa nkababonamo abagabo bose Baba ex ibifone byabo ntibicemo Kuko wamaze amerwe N'ukuri naranyuzwe Ubu niyo nashya naba mfite icyo narura kamikazi kanjye kadasa n'ibyo biruta kaldibi wanjye n'ukuri ngo inutete turi mu nyungu ntituvomera urutete uhora uri mushya mu maso yanjye kubona uhora nitoto nk'uhora sauna imyate n'ubwo ntaho yacuye umubiri menya najya nyibona nkabona marivori baby honey utakubonamo ibyiza araba arwaye yishakira umurwaza iyo nseko yawe imikizere kamikazi kanjye n'ukuri umpa imbaraga rukundo rwawe nirwo rumva kujya mbere nkumva rwose nanabyimba repubulika ha baby urukundo nyarwo buriya ruraruhura nubwo rubona umugabo rugasiba uwundi
Uni mu mutima, baby na wakusimbura Uni mu ibara ry'amaraso yanjye Kandi byambabaza kukubura Oya sinshidikanya ku ruwange Mora nifuza ko mbiruhande Ngawe igira ino babe, mu biti